Dale, dale.
Ey, hablando, te hablo lento. 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 Un caso me sé. Angishayeli khwela ngifike ngikhopoze lenzi izingwinile we baba no mama kukhulu kuzayo ngiyathemba nivivile we mama no baba kukhulu kuzayo ngiqabule wasukela wami ngichaza my set to Sunday ngiqabule oh sweet my love whoa yeah how bad ngithanda kanjani. Sola no sola gal, ishinga lensizwa ngikala gal, into engafundeki ngakanqa, yasela kahle nami siphalapha, lenkabi ngithanda kakhulu, ufike sengibiza ngondunkulu, uthuza ngithengele indle nkulu, wemkhulu kuzocwala abazukulu, lenkabi ngithanda kakhulu, darling nakuzo, ngizophelela kini ngiyafuna. Ningabe nsangishela uthando ngamnika lwaphela
ngichaza my set to Sunday ngiqabule wasukela wami ngichaza my set to Sunday ngiqabule oh sweet my love whoa yeah how bad ngithanda kanjani.
Thank you.